nipo kwenye zone, I swear I feel his moment. Lufa kwenye beat, yeah you know he's a coldest. Got a grind all day, yeah we keep recording. Kuna kupumzika paka siku we tore. Life is not boring, kutona tuna worry. Stand a lifestyle, so najua we be smoking. And we be grinding all day, yeah that's important. Fly motherfuckers kama vitu we important. We will never hold back, maybe you should know that. Manza kama utani bila hata nguvya sold out. Bag full of money, kitu mbacho nachokiona. Sone tunakesha, tunapiga tu mango man. Me my nigga Lufa kwenye mziki, we go way way back. Talking down on his side, no we don't play that. Keep it real, ndo mananona watu anawa every track. That's a fact, na pia natujua we don't kiss ass. In fact, we made a class ila watu they sleep on air. Waliona kama tabume la battle, we kid his rap. Sophie, hata kibana mwanangu, we go back to back. No cap, every time I kiss beat, ujue ni rap. That's why we do magic, kila tukipiga track huh? Najua ngekewe la si, nacho na maki. Yeah, me and for real utasema tumetoka space. Na nikaku pika dark in your face, na wapa stress. Kwanza music tunajua, so awezi kutusumbua. Sia tufanyi kiki, wenye mnajua tumeuchubua. Yeah, nyimbo zinachika zenyewe tunosumbua. Tukiwa studio na mwanangu na kichafua huh? Nipo kwenye zone, I swear I feel this moment. Lufa kwenye beat, yeah you know he's a coldest. Got a grind all day, yeah we keep recording. Kuna kupumzika paka siku we tore. Life is not boring, kutona tuna worry. Stand a lifestyle, so najua we be smoking. And we be grinding all day, yeah that's important. Fly motherfuckers kama vitu we import huh? Never been promoted, always been devoted. Kuzingatia kabisa our minds it go open. Kitu nambizana kila siku tusichoke. Tuamini po siku kila kitu itakuwa okay. Piga tu mapini ghetto stoke iko loaded. Tona si machizi dele si we put it working. Kula ganja kari paka nanza di kuchoking. Najwa sino kari sa kwa nino si tu roge. Praise to the Allah, we don't have to worry about nada. Singe kwa juhudi na dua ngekuwa msala. Shouting ni moja lopewa tujue kukaza. Na hii chemistry ni kubwa me my brother. Domanda na shagaza, usiku na polala na tuwaza. Wawezi kushindana kwa mziki tutoacha kaza. Tagini nalo ila hata likunlemaza. Neza posti linko bio bilata ya kutangaza. Cause we own it, what you wanna call me. Lufa kwenye beat, yeah you know he's a coldest. Got a grind all day, yeah we keep recording. Kuna kupumzika paka siku we tore. Life is not boring, kutona tuna worry. Stand a lifestyle, so najua we be smoking. And we be grinding all day, yeah that's important. Fly motherfuckers, got my victory important.